Abasebumnyama nabakhanyisa isibani, ngicela no thando ngaphufuna isimange, ufuna ukwenza nomtshela ufuna ukumenza, ntwana ntwana bheka khamba, abasebumnyama nabakhanyisa isibani, ngicela no thando.